Downloaded from ilovezedmusic.com.
Naliishi wewe shughuli yonso lalila tawakwatana bakwe bako amafya yowe yalikupesha tawishi bano kwa kulola tafibomba ilole saleti taka kushe
from ilovezedmusic.com.